Magic's anger, yo. Yeah.
Who's trending?
One on trending. Jogopi jo kujeni, yeah. Wakadhani ni mededi, niko kejani na medi, niko kejani na ngeos, niko kejani na kendi. Ashararo wa kupendi vile kuni na kuja bidedli. Mini manga, sushi na boya na kakidosho. Wetu ni fan, ama utapigo viboko. Wakadhani ni mefungo, inje mafans kibao bro.
Three magics.
Wewe ni fan, kuja tupige kamboto. Sini kuchome kishash, fan. Kiloko patia watoto, kizungu wachia wenyewe. Shika do, enda kwa soko, enda ushike ka look. Hata kama nikatisha, wezi kabisha na jona mibana. Na vila jomi natowa mabanga, na kwenye vitu bigi ziko trending. Ukikazana mina kula jaba chillin. Kogopi bro,
Bit King 6, niko free kandege bro.
Three magics.
Zidi kukula mudomo, kimaliza kula pia na mkono. Remis mingi piga mkono, piga ponyeto juu hapa ni noma. Endo kalipeka session, ama kujeni kupigie beat, ama kujeni kusakie beat, ama kujeni kusakie beat. Mini beat King 6, kama ni beat unataka sema. Hakuna kukesi, hakuna kuketi, kama ni vita pewa. Ukadhani nimefungwa, ukabaki ukitangaza jina. Kimdomo we ni winner, kiutoto we ni bingwa. Mama yetu yeah, wapi makofi za mama.
Yeah. Mwanaume ni kama mwanamke manje. Big up, makofi uko nyuma.
Ukadhani nimefungwa, inje mafans kibao bro.
Three magics.
Wewe ni fan, man. Kuja tupige kamboto, sini kuchome kishash, fan. Kiloko patia watoto, kizungu wachia wenyewe. Shika do, enda kwa soko, enda ushike ka look. Hata kama nika t-shirt. Wewe ni fan, kuja tupige kamboto, shika kishash. Kiloko patia watoto,
yeah, Kogopi bro, yeah,
Wewe
ni fan,
Wewe ni fan, kuja tupige kamboto, shika kishash, kiloko patia watoto. Wewe ni fan, kuja tupige kamboto, shika kishash, kiloko patia watoto.